Kila sema nimekulia kulia, kulia kulia. Kila muda natamani kusogelea, kushikilia, kupiglia, piglia. Yeah, yeah, yeah. Slow, slow, faster, faster. Slow, slow, faster, faster, brush you. Slow, slow, faster, faster, brush you. Nimedandia, nimedandia, nimedandia. Nimegandia, nimegandia, nimegandia. Mtoto katuliza gasia, nimesandia napata gulove, hakuna bandia. Mtoto katuliza gasia, ngashtuka napata gulove.
Pendo umeja, macho natambia kwa kieni love. Love ndo imenija, nachojidaia kwa kieni love.
Papa mama nimenasia kwa mdada yani da, nimekamatika sifuru kutinga. Toto katuliza gasia, mambo zinakwenda kaspia tangu niko naye. Toto ametuliza gasia, toto ananijali kiafya, mendo niko naye. Katulia na mimi, nimetulia na yeye. Anavojikubali, mindo nakubali, ana mbinu mbali mbali za kujifanya gali. Yeah, yeah. Anavojikubali, ndo mie na mkubali. Yeah, yeah.
Pendo umeja, macho natambia kwa kieni love. Love ndo imenija, nachojidaia kwa kieni love.
Mindo nakubali mbali 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 mbali, anavyojikubali ndo mie na mkubali.
Thank you.